Ndi thandizo la ndalama lochokera ku unduna wa sachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ, unduna wa maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro a mphunzitsi DTD. Tsopano ukupatsirani programu ya maphunziro ulalo wa 2-4 imene ikukonzedwa ndi a story workshop ku Blantyre.
Oli mukudziwa dziko zinthu zikusintha,
technology ya sintha zambiri kachitireka zinthu patsiko.
Nane monga mphunzitsi ndifuna ndisulike ndisatsalire,
kupiritsa ntchito njira za magono zofalitsira utenga.
A platform imene mchizungu timaitchula kuti web application.
Okay.
Kutanthauza kuti ndi application yomwe ili pa internet.
Yes.
Munthu kuti apanga access platform imene ndoti choyambirira kwene kokhala ndi data bundle.
Aha, tikamakamba zakuchita log in. Monga mmene mkosanayi wafotokozera apa, ndekuti munthu akugwiritsa ntchito bando yache kapena mainits ache kuti apeze internet. Muliko bwanji kodi? Anzathu ku Kalonga TTC, sukulu zonse zazungulira Kalonga TTC, Blantyre TTC, sukulu zonse zazungulira Blantyre TTC, St. Joseph's TTC, kudedza, ndi sukulu zonse zazungulira St. Joseph's TTC, kumene? Ku Phalombe TTC, ndi sukulu zonse zazungulira Phalombe TTC, ku Nkanda Primary, uko, kukafika komwe uko, kuli zambiri. Ku Machinga TTC, Machinga LEA Primary, ndi zina zoterozo, pirizi. Ku Chiradzulo TTC, kuli bwanji? Ku Chiradzulo TTC. Ndi sukulu zonse zazungulira kumene. Makoleji amene wati nawonso makalabu athu, komanso ndi makalabu ena kumene kuma TP School, ena ndithu ma TTC amene tachulawa. Yes, tsono program ya maphunziro ulalo wathu ija ndi imeneyi ya lero yakwana nthawi tsopano. Amene akutipatsira ndi aundi na maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro ake a mphunzitsi DTD. Ndi thandizo lochokera ku unduna wa sachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Amene akuikonza programu iyi ndi a story workshop ku Blantyre. Ine dzina langa Stanley Mphaya. Astabo.
Maphunzitsi wani ulalo.
Oleganitsa ugawindu kumucha.
Maphunziro wani ulalo.
Obweletsa kudziwa ndi kuchotsa umbuli. Masiko limba Mapunziro oka ni mpunzitsi waluso ulalo wa dziko.
Tikamakamba nkhani yogwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga, pakuyenera ndithu kupezeka zinthu zingapo. 1. Zipangizo zogwiritsira ntchito monga makompyuta kaya mafoni ma smartphone amenewo. 2. Kupezeka kwa internet imene mu programu ya pita timakambirana za ECPD. Mpunzitsa angagwiritse ntchito bwanji platform ya ECPD. Ma programu awiri ambuyomu tinakhazikika pa ECPD platform. Yes, zimene zikuonetsa kuti internet ndithu ndiyofunikabe kuti mpunzitsa athe kugwiritsa ntchito platform imene ya ECPD. Sizokhazo, komanso tikamakamba kuti mpunzitsa zipeza ukadaulo osiyana-siyana kugwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga. Internetinso ili gulu limene lolo. Ndi imene ikutsogolera zambiri za izo, ikutsegula zambiri za izo. Internet. Oh yes. Ndiye, tisanapite patali ndi programu iyi. Ndanda ndama programu amene tikubweretsa mu programu ya maphunziro la 2-4. Tikufuna tingochitira umboni kupezeka kwa zipangizo zogwiritsira ntchitozi mu sukulu zosulira kwa aphunzitsi. Ma TTC aja timakambaja angakhalenso pakati pa aphunzitsi amene. Ndiye mu programu ya tiyalera tikufuna tingomva chabe kuti kodi nkhani ya zipangizo pofuna kupititsa patsogolo kugwiritsa ntchito zipangizo zofalitsira mauthenga za makono pamene mpunzitsi akugwira ntchito yake. Tili pati. Aha, tsono malinga ndi mkumano wino umene tinali nawo ndi akuluakulu ochokera mma TTC osiyana-siyana mwezi wa Februwale uwo. Umu ndi mmene zidalili mma TTC ena ameti nawo mdziko mathomono. Yes, kukaronga TTC tidamva kuti nthawi imeneyo ndi tikudali ma computer 13 amene amagwiritsidwa ntchito ndi ophunzira 524 kulilongwe kudali ma computer 35 amene adalota kugwira ntchito komanso kudali 61 iPad ma iPad 61 komanso 11 laptops zimene zimene kuti zigwiritsidwa ntchito ndi ophunzira 700 ku St. Joseph's TTC kumene ku dapeza kunena kuti iye ayi kuti malabu ndi 2 awiri ama computer kwa amenewo ma desktop 51 ma tablet 10 60 iPads komanso ma desktop 18 amene ali mulabu hina sipangizo zimene zikuisidwa ntchito ndi ophunzira 600 kungo kwa mbapo za ma TTC yoche pachabe ndi kungo kutengera ndi mmene tamvera apa tingathe kunena kuti mwina sitidafike poti tingathe kunena kuti tindizipangizo zokwanira zoyenerera zogwiritsa ntchito eti makamaka tikamakamba nkhani yonena kuti mphunzitsa zigwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga pena kuphunzitsa tikayangana msukulu zosulira kwa phunzitsi sikuti zipangizo zafikirapotu iya mpamene pabwera kunena kuti iye akufuna kwabwino makuti tiyeni tithandizane tithandizeni kuti tifikire poteropo chifukwa zimene tikukambirana paka dali pano nangati tikuyang'anizana ndi tsogolo limene tikufunitsitsa kuti aphunzitsi ndithu akhala akatakwe pa nkhani yogwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga mafiga zingati awawa akuyenera kuti asinthe akwere akwere sipokhapo mwina kuti tifufuzenso tipeza kuti ndophunzira ochepa amene ndi ma smartphone tikapita pa ground mwina kwa aphunzitsi amene masukulu osiyanasiyana ma primary school ndochepa kumene kuli makompyuta lapo iye ndi mwina kumafunsano kuti ndangati aphunzitsi amene ndi ma smartphone mwina ngochepanso tivomereze kuti ngati dziko tili ndi vuto limene lili lakupereka kwa zipangizo limene mwina silingathe posachedwa iyani komano funso nkumanena kuti ndiye tingokhala ayi kanyamataka kakuimba bwino kwa basi akuti udziyendabe indekulintunda chan huziendabe
it's 3 in the morning the two can ditch it too long do it then in color and glass at 7 Sambila safu kuno breakfast abale kulibe kuno kuimbira phone kunyumba kungopereka moni akuti zinthu zizili bwino ati hello mwanawe tuziwe sulipo koma kunonso zinthu ndesizuyenda tungokhali la madea kungola ngaye watuvela kwanipa ndeno udigirebe koma sotipempherebe kwakumwamba majesa njiwe ndi mileme Kusiye sizingateke Ndati ulimbikirebe Komaso tipembelebe Wakumamba majesa njiwa ndi mireme Ne kukusiye sizingateke Lila komo zienda yue Ulile komo zienda Potitili pamtunda pamtunda Koma beka tienda Kusokolo kukulitete mwanawe Ndieno katienda
Tiziendabe, tiziendabe. Ha! Iya, sinanga ma computer ngochepa. Iya, sinanga ndo aphunzira aphunzo chepa mina ndi ma smartphone. Iya, sinanga nkhani ya internet iyi. Iya. Nchifanyike tikuti program ino ya maphunziro ulalo wathu. Kumbo lake, kupyolera momo mopereweramo. Kupyolera muzipangizo zochepa zimene tili nazo. Mafoni athu ovutavutawa, amene tili nawowa. Inde phone yoti mwina ukachaja mamawa, pomata 2 hours, battery low. Ukamayika pa charger 30%. Ukamayichotsapo 100%. Kungoyika 2 minutes 100%. Ukamati uyitere utere 40%.
Kwa bae. Ay.
Yeah, munena ndani. Ah. Izi zizofunsa kuti kuti munena ndani yaye. Ndimene zimakhalira mmene momo. Ndiyebe tikukamba kunena kuti mkatikati moti mafoni athu ngoterowo. Koma ndithu pozindikira kunena kuti ntchitoyo ndiyanga mphunzitsiyo ndi ineyo ukadaulowo ndi wa ineyo siwa awo ayi mukayang'ana ngakhale ndithu mmene zikuyendera paka dali pano sukulu zambiri ali ndi ma platform osiyanasiyana amene pamakhapo aponyera homework imene apatseni ana kupyolera mmene zikukhalira paka dali pano tikufuna tisulike kotheratu kutinga kale homework jega limbedwa kuponyedwa apunsa kuchonga pa 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 phone pom ta 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 kuchonga chonga nkupereka osata chonge manual kena ka jambule iya hi zidzienda momo momo kumapasana mali kisipompo m iya ndipunsa tsapunzo la kutira kuti ngakhala anali ku holiday paka dali pano ndipunsa punzo la kutira kuti ndiye ana uchonde apatseni mafoni tipange makutuma kuti nthawi yakuti yakuti zose nkumatheka momo mofutikiramo koma ndithu tidzisuntabe tidziendabe eto ndiye sukulu zambiri zosulula kwa aphunzi tsipaka dali pano kuli internet yaulere available kwa onse ophunzira pamenepo koma nthawi zina mafuta amene makhalapo ndoti internet imavutavuta ndenkhani daitengera kwa director addicted kuti tikangomva kuti kodi zikuyenda bwanji nkhani ya zipangizoyi nanga mwina nkhani ya internet chifukwa paka dali pano ndoti chidwi chachikulu ndi internet mphunza angathe kubwereka phone kuti apeze information pa phone ya nzake kudzera pa internet nde internet ikangokhala kuti konena kwa masiku ano yofoira siziyenda bwanji
sinalanga ndine Dr. Zizwa Sukuma Director for Teacher Education and Development in the Ministry of Education. Exactly, that's very true. Which means that panopo we have engaged my teacher training colleges on sale. But I mean, I need to internet. Let us go broader. Tiwa fikile anzato ma company amen ama pangatiru ndi zama internet at Tandize. And let me also say kuti digital library imene tinakazikisa tinapanga memorandum of understanding kapena mugwirizano with one of the mobile providers.
Okay.
Yeah. And the agreement was kuti internet will be at no cost at all. Yes. At no cost at all. Cholinga ndichoti
kwa aphunzitsiwa
kwa aphunzisi so cholinga ndichoti provision yoti apange access information isavute koma ngati palibe ngati pali mavuto ena ndi ena we will still take them up kuti at least mavuto amenewo atheletu.
Oho.
Yes. So as a directorate, we will take that up, especially with the colleges. Kumene tikuona kuti ukuku kuli mavuto.
Mapunziro kula lotu 4 ndiye programu yake imene kutipatsira ndi aunduna mapunziro kudzera ku department yona za mapunziro a aphunzitsi ndipo thandizo la ndalama likuchokera ku unduna wa zachuma wa boma la dziko la Germany kudzera ku GIZ. Amene akuikonza ndi a story workshop ku Blantyre. Tikukamba kuti cholinga cha program ino ya mapunziro ulalo watu 4 nkulimbikitsa aphunzitsi kuti adzigwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga papena kugwira ntchito yawo. Mmene afotokozera a director addicted chidwi chimene chomachiona chaboma kudzera ku department yosula aphunzitsi chidwi pasapezeke chojamitsa iyayi nkhani imene iyi pasapezeke chosokoneza. Kuchoka kutitedi ndakafika ku Capitol Hill kwa kumananda director a basic education. Akuti bwanji pankhani iwowa ndiye kolo la aphunzitsi onse aku primary m'malawi muno aphunzitsi amene ali pa ground nkhani ya internet kapena nkhani ya zipangizo izi zikuti bwanji kuchokera ku department kwako.
Mapulani athu tu ife ndionena kuti mphunzitsi aliyense akhale ndi access kapena kuti afikiridwe ndithu ndi internet.
Chabwino.
Enda ona kwapuzena amene ali ndi ma smartphones koma kuti tikupereka nanga si internet iso ndi ndalama koma zimatengera kuti kodi kuli TNM imapezeka ko kapena Airtel mphavu ya Airtel kapena TNM.
Yes.
So atha kupanga okazi ndi videos kugula mabando kumapanga browse pa internet.
Okay.
Koma kupyolera mu chithandizo cha UNICEF ngati kusalima tili ndi mati DC amene kunayikidwa ndithu ma computer ngapo amene atha kulumikiza ku internet ngati angathe kufuna. So it's open.
Okay.
Yeah, zili kwa iwo or zili kwa sikuluyo kunena kuti ifeyo tikhale ndi kajama ti ka router kuti tizichita browse internet.
Zikutengera maplani awo pasukuti
eh zikutengera maplani
awo. Komongo tsegula.
Eh komondelo tsegula. Koma zikutengera maplani awo.
Ngati
akufuna kuti akalenda access iyo.
Yes.
Kapena.
Chabwino.
Ndithu.
Tirekere pamene pa kwalero.
Zikomo kwambiri.
Tatokoza.
Tatokoza sonani.
Zikomo. Tidziendabe. Ndimabweresa kunena kuti tikufuna ifike nthawi imene aphunzitsi athu akhala akadaula pakagwiritsidwa ntchito ka njira zamakono zofalitsira mauthenga pamenenso akugwira ntchito zawo chifukwa zikatero adzatha kukhala ndi ukadaulo weniweni ozama pa ntchito yawo kupyolera mukugwiritsa ntchito mu platform osiyanasiyana amene alipo komanso adzakwanitsa kulumikizana ndi ophunzira awo ngakhale ophunzira awo ali kwina iwonso ali kwina kuphunzira nkumatheka kuphunzira nkumayenda chifukwa chani njira zamakono zofalitsira mauthenga munja tomachitira nthawi zina muzintchitomo wina ali kwina wina ali kwina tentikhaleni meeting meeting nkutheka 2 hours meeting nkutheka zinthu nkumayenda ife tonse amene tili ndi kuthekera kopangitsa kuti khumbuli likwaniritsidwe tiye ntichitepo kanthu ndipo tisasiyirane iyayi tikachita bwino ata chile bwino mmalawi si uyo kapena uyo donse munga malawi
ine ndi Sungen Maleta munthu ne ndi ICT officer ku nduna za mapunziro ku department ya ICT
chinthu china chimene chikubwezeretsa mbuyo mwina kuti titukuke pankhani yakagwiritsidwe ntchito kanjira za makono zofalitsira mauthenga ndikupezeka kwa internet komanso ngakhale zipangizo zimene mu sukulu zosulira maphunzitsi umo inu mmalumikizana ndi ditete pafupi pafupi mmapereka upangiri kumeneko nkhani sokhala ngati izi munakambirana napo
takhala tikukambirana kwa nthawi yayitali pali zinthu zingapo ndithu nkhani za internetizo takhatu kambirana kuti tingatani kuti tingwerekeza ma TTC athu mutha kukhala ICT equipment yokwanira digital skills kwa aziphunzina aliwonse nanga sinkumene kuja nkomwe tikusulira aziphunzisa so upangiri wina omwe tumapereka kutiteni nkonoti nkophweka kwasula ali ku TTC kusiyana nkuti akachoka kumene kuja tizasatira kuzikhala kodula
yes
ndeta khala tukambirana nawo koyambirira curriculum
chabwino
ya ku TTC kuti ICT yo ituluke ioneke ndithu
chifukwa ime pa payoka
ime payoka chifukwa mene zilili pano ICT ndika topic chabe and ma subject ena kana foundation studies nawo ngati kali ka topic mupeza kuti sikakulandira ulemu wake kamene kakwene kulandira
inde
komano takhala tupanga advocate kuti ituluke ime payoka
chabwino
ndipo ikhaleso subject jionena kuti munthu ngati saka kukhonza ICT moju ndekuti certificate ikhale mandatory sunga khale mphunzisi usana khonza ICT nanga sukapita pa school ku ICT
indetu
unduna nguzera ma program ena kuli BFIT tikukana ti gama tablet ma school ena ifika nthawi yoti school ina iliyonse
ikhala kuti ikhale tablet
nde uyu mphunzisi akuchoka ku school saka kuzoka ku ICT akathandizira bwanji
pafuta
ndena khatu kukambirana kuti kodi tingatani kuti ICT ibwere ikhale ima payoka tapanga ma recommendations athu ubwino wake tawuza kuti yayi chinthu ichi chikuyeneka chikhale chime payoka
yes
kuti chithandizira aziphunzisa kusiyana nkuti anthu aja azituluka alibe ma digital skills
inde
ndeti zinkanata asakasaka sitikwanisa
yes
koma ali kuti tisikomwe kuja aphunziriretu kuti tithandizike in terms of infrastructure kunena mosabisa zinthu izizi za ICT kuti uzipange setup koyamba zimafuna ndalama
makobiri
koma
kwa kutoka capital kani nani
koma ukayangana ubwino wake uma khala tinganeto ubwino umapita patsogolo
ukuposa zimene tikulowetsa kuti
tikachitise
zinthu.
Yes. Koma nanga si mavuto sonda ambiri. Pali zinthu zambiri zomboma likupanga.
Yes.
Ndeta khala tikugogoda makomo ama partners athu osiyana-siyana kuti atithandize.
Yes.
And akhala they've been responsive. Mene ndikunena pano through unduna wa information and digitalization. Mukapeza kuti kuli project yomwe akuitchula kuti Digital Malawi.
Yes.
Where my institution ena aboma tikuapanga connect ku internet.
Oh.
Tsogoromu soko kubwela maprogramu ena osi anasiana. Odi ma secondary school onse. Tukufuna tukale internet. Anza tusama glasso.
Yes.
Alipaka likiriki. Kuhone sesa kuti internet ila available. So, tukulubilo tifika. Pena poni na kuti internet ili pena paliponse.
Pena paliponse. Ya ulele.
Ya ulele. Tikatelo nde kuti problem ya access to information ni chatatana na.
Chatatana, yes.
Nde kuti ma platform waso, afikila pena paliponse.
Yes.
Ndi tutu.
Alien sasita kwa kukulitza nchito, posalabadida kutu kodi bando ndirina.
Ai. Because zisitu funo di zi ntungati bando zikale jomule sa mtu.
Yes.
Kupanga access content.
Tiyombe nkota ndi mason penya anungati department yona za njira zofaliti na mautenga za makono. ICT department munduna wa mapunziro. Muchi titapo nji kapena muone tetsabwa nji kuti nkani zokutsa nandi njira zofalitsira mautenga za makono zikhale zokhazikika pakati pa aphunzitsi ndipo ziwapindulire.
Chinthu chomwe tinachiona kwambiri chofunikira pa ulendo umenewo.
Yes.
Ndichoti tikhale ndi police.
Okay.
Chifukwa pamene tili pakalikiriki kuonesesa kuti nchito za ICT zizili mena bali ponse paliso mavuto.
Yes.
Omwe tukumana nawo.
Chifukwa
choti paibe ma guidelines awira atatu. Woti inu ngati mukubwera mufuna muzati thandize. Muna kumbali ya digital skills kuweneka kusatira chani. So pakumapeze kuti mabwera mukuchita mene mukuonera. Awaso akubwera akuchita mene akuonera. Zomwe mwina zapangisaso kuti tikhale osalira mbuyo chifukwa chithandizo chitakhatikulandira kwa zaka zaka.
Okay.
Koma mwina zakhala zobwerera mbuyo chifukwa cha mmene zinthu zimachitira. So panopa chomwe chachikulu chomwe tikupanga ndichionesesa kuti tikhale ndi police in place yoti ipange guide ma intervention onsewa ICT wa.
Okay.
China ndi takhala tikukambirana ndi ma department okhuzidwa.
Okay.
Kunena kuti inde mavuto nda ambiri, zofunikira ndi zambiri. Koma tikangana ubwino wa ICT, mwina wakuposa zinthu zambiri mbiri.
Yes.
Ndi tikupanga negotiate kuti yae. I think nkhani za ICTs, ma budget yao, even if it means allocating 10% ya budget towards zinthu za ICT, towards digital skills, towards connectivity. Tukukhulupirira kuti tikhoza kupita patali.
Yes.
Mosavuta. Zani kungokhaliratu.
Mmene mayankhulira mawu amenewo simunatsamire kuti akupanga yoni ndani koma even pa institution pansi peni peni.
Nanga si awa omwe ndatchule naja ndoti thandizira.
Yes.
Ali ndi malire.
Mm.
Ati thandiza kwa zaka ziwiri zitatu. Koma kwina what happens?
Yes.
Tikhaleso pansi tizidikira kuti azabwereso.
Yes, azabwereso zani thandizeso.
Koma tikunena kuti yaye. Patoka movuta mumwemo.
Yes.
Movuta mumwemo. Tati enti zipange committee.
Yes.
Kuti a certain percentage ya budget yatu. Titaika kumbali hii.
Ai,
sifo bwino wake tondo ambini. Ndikuuzeni ndikupaseni chisanzo.
Yes, please.
Mukudziwa bwino bwino nkhani ya transition. Kuti kodi bale amene ali a standard 8 akalemba maiso kukhonza. Ndangata amene amapitirira kufika ku secondary.
Pamenepo.
Mupeza kuti ndochepa. Mwina over 50 yakuti percent, over 60% imakhala kuti yakanika.
Yakhala.
So pamenepo mwina abale omwe ali ndikuthekera ndorapita ma private. Koma enawo kumakhala kuti ndoti tsogolola awo solata. Olabwerera akabwerenze olai basi sogolola olata. Koma kugiritsa ntchito technology kuta kusolva zimenezi. Chifukwa choti lerolo kuti boma linene kuti tent mange masukulu okwanira. Ngati anthu akulemba maiso a standard data alipo 200,000.
Yes.
Timange masukulu okwanira kuti kana accommodate anthu 200,000. Zikhoza kutenga 20 years or there about.
Patenga nthawi.
Koma with ICT ndi kuti secondary education yonse ija taika in a digital format.
Yes.
Amena ali ndi phone akaipeza. Awa amena ali ndi moyo utapita ku school well and fine. Apite akaphunzire.
Yes.
Koma uyu amene wakanika kupita ku chipasulayi.
Yes.
Chisakhale chiyambi
chamufu chona akazigike bakoma
kuti tsogolo lake rata
yes
koma tigwirise ntchito njira za makono kuonesesa kuti content yomwe ja kupunzira nzake ali huko uya atakuipeza kandi pa TV
yes
kandi pa radio kandi mafoni mu
Mhm.
Ije ndichifanya mwe tikunena kuti tukhala nokuti we trying to push to make sure kuti a certain percentage is allocated ku zinthu zimene sifa kuti tandisa sangango tandisa china chiri chonse.
Yes.
Zienda. Zienda.
Wangule. Mawa mene tukufuna kumalizira programu yathu ya lero ndamene aya nkula bwana Sungen Maleta kumapeto amacheza athu ndi iwowa. Kunena kuti unduna wa maphunziro kudzera ku ICT department sikufuna kuti nkhani ya internet bundles zikhale chomulepheretsa mphunzitsi kupeza ukadaulo ma platform osiyana-siyana amene angathe kumuthandizira pa ntchito yake monga kadaulo ogwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga. Mwayo nemeneyo. Choncho, aliyense wa ife tiye ntichite mbali yathu chifukwa boma likuchita nalo mbali yake ifeso tiye ntichite mbali yathu. Zipangizo zochepa zimene tili nazozo tiye ntigwiritse ntchito aliyense wa ife asulike paika paika. Funso limene tikufunsa lero tikufuna timve maganizo anu. Kodi mukuona kuti ndi chani chimene chikuyenera kuchitika pa nkhani ya maphunziro a ku primary kuti khumbo logwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga pakati pa aphunzitsi likwaniritsidwe mosavuta? Tatiya nkhani. Funso limene tatiya nkhani moona ntima. Mukuona kuti chimene chikuyenera kuti chichitike ndi chani? Makamaka pa nkhani ya maphunziro a ku primary kuti khumbo logwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga pakati pa aphunzitsi likwaniritsidwe mosavuta? Tiyankheni kudzera pa 0893-089-997. Kumbukira ndithu kuti paja anthu amphumi akumapata ma t-shirt okongola kwambiri, ma t-shirt amaphunziro ulalo wathu 4. Iya, tiniso ndi Facebook page, maphunziro ulalo wathu 4 Facebook page. Tachitani like, follow. Komanso tiitanira anzathu ena onse ku page imeneyi. Tidzadzanepo. Zambiri zikhala zikuchitika kudzera pa page imeneyi. Ndiye osatopa iyayi. Kukubwera kuso tikhala tikumagawaso mabando pompano. Tizigawana mabondo, mabando kuti mphunzitsi zitha kupanga kaka pa zatheka. Inde. Inu. Aditi ziyendabe. Paka dalipano kugwiritsa ntchito zipangizo zomwe tili nazo. Tiye ndito tiyambepo. Kusanthula ndi kugwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mauthenga pamene mukugwira ntchito yanu. Tisadikire kuti ndzapezekae foni yabwino kwambiri. Sizingatheke kupeza zonse. Zochepa zimene tili nazonso tiye ndiyambepo. Kabando kathu komwe kokovutikirako tiye ndiyambepo. Dzikhala bwino. Dzikhala bwino. Tiye ndidziyendabe. Tiye ndidziyendabe kuti tipeze ukadalo osiyana-siyana ofunikira pa ntchito yathu. Iya. Takwangula motero programu yathu ya lero. Inde. Osa iwala, sabata yathu ndanena pano kuna kuti mapeya athu tiye ntiwauze ndithu kuti atithandizire kuchita register pa ECPT. Aphunzitsi amene mwayambapo process imeneyi, nambala yathu ndi yomwe ija 0893-089-997. Tatuzane kuti zikuyenda bwanji. Iya. Yetuwe. Mukayamba kugwiritsa ntchito platform imene. Iya, mutidziwitse. Tinanu ntchito mprogramu inu. Amene amatipatsira programu ya maphunziro ulalo wathu ndi aunduna wa maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro ake aphunzitsi, Directorate of Teacher Education and Development, DTED. Thandizo likuchokera ku unduna oona za chuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Koma amene akuikonza programuyi ndi a story workshop ku Blantyre kusansaidi uko. Iya, ine ndi Stanley Mphaya.
Asta.